Nigeria noddata wakkere fulfulde sudu radio Kongol Nigeria nangi do mitaji chapan ene ego kilohat ujine jedi de temere didi chapan ejoy e madaldan matatron gal internet www.von.gov.ng non ma wan hedita kamin do naural von news app simple radio tunin radio be radio garden to ajipini naural ngel do lengur matotral ma Edito bandirawo assalamu alaikum min Muhammad Salim Aziz be Maimuna Yahya hauti silminta hande didi lewru Shawwal hitande ujunere temere nay e chapan e nay e joyi ba hijra annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iga makkatul mukarrama yago madinatul munawwara jiyadata kalkal be sappo e go lewru april ujune didi e no gas e nay miladi annabi Isa alaihi salam jotta bo misurgan Sheikh Usman Daru Bauchi o barkiden taskaram jamin e do ayre omtorde Sheikh Hujju bismillah
Allah min ndoroma Allah jafadan jafada faroje en jafada modi en Allah jafada modi en jafada djibbe wurbe rewbe maade fofobe Allah wonana mi fi ali mallita min do goorobe en sendina lebbe en djibbina min barkaaji maada jomira min ndoroma djibbina min djom djena min imana ko ami djena min dina ami djena min djole ami rewbe ami djibbina min djibbina بين أكثر جيد رسول بني فبركة أنه صلى الله عليه وسلم اللهم اللهم اللي جئتني أن جن بركة أنه صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم هم الإنفاتين والخاتمين وعصبنا أسلم هذه الأفراد كمسلم والأهل سبحان ربك رب العزة ما أسلم سلام الحمد لله نكون خير دين إلهي رحيزنا إسر دين إلهي ربك أنه صلى الله عليه وسلم السلام عليكم
Aminu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah jabu da'ari Sheikh Usman Daru Bauchi To hedi to, jotabo hagugu ame hote jamdi jetati MTG tati agugu Nigeria Kamaru ya nantahandi jar Jamdi jetati MTG tati GMT agugu gana Burkina Faso be Mauritania wakatiron Hinga dintama taskaram faggu kubaru Banuwa hedi tan kubaru jina Nigeria Afrika hedi duniaru emara hoto jodi min taskanima kanje hauti hewtin ta gugami ya gojam djetati e feccere wakati re min gaddinta ma taskaram goppal didabal ha min gaddinte taskaram musamman ka taskita hado no dum dogginiri julde suma e hikka der lesti Nigeria ka hewtin ta gugami bo ya gojam djetati e mitiji chapan e joy e jodi di wakati re min lamsata taskaram jamin fu e fu bimbire hande nabi woni ko kati semu ya mu utunu jonde beddu sautu redio ma ngama hedita taskaram faggo kubaru habin fudata be horeji kubaruji der taskaram faggo kubaru ahiritan ardido lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu tafi ummatore bezda holluki yidde mabbe ya go lesdi ndi ardido lesdi Rwanda yidi be prime minister jo lesdi Britania ummatore Palestine en juli julde sumay ha chiefol Gaza to hedito min Muhammad Salim Aziz wonde mada be Maimuna Yahya ba mi artimi andini waddinte kubaruji Nigeria bawadon meddinte kubaruji Africa hedi duniyaru Maimuna bismillah
ardi do leddi Nigeria Bola Ahmed Tinubu tefori Nigeria be holla bandum en jonde jam yidde e en dam o hali kamai Kenya alarba yande julde sumai ba o julino ha salikere ha Lagos fombina wala du hirna leddi Nigeria o wi dum boddum sanne himbe tokkido adi boddi di wadanno der sumai ha ya wakati ji goddi ha wi gumako hunde on de tammi wallitigo hede ingo iman inno adama sakontama jullo ha wi go tumbal mako ajuri ingilale tipugel mabu iga arani limanjo Lagos Sheikh Suleiman Abu Nola saure je abledi Nigeria dobe dayo babuji kaludi di ngadata soinde farm total e de ende akunde ummatore den kadibo onoditri gomnati en man majogi be wudulamu dobe toka en dugo je abledi Nigeria be futungo taskaramji di mballitito hedi hoitinki kilantarisku ballo ardi Nigeria Kashim Shetty ma Juli Sumai ha Maiduguri lamurde jahol Borno wala do fun halitti Nigeria julde de limanjo sheti mama man sali ardani ha daddal pijil ramad ha gallure maiduguri nonon bo gomnajo jahal borno professor baba gana zulum hautade be lamdo mabo shehu borno ina ummatore dudbe ujinede julbe on julino su mai ha borno man tipungel ba man bo be fauri fadare shehu borno latido artido lamlam en dondonu jahal borno Minista jiya silisji ku Nigeria ambassador Yusuf Maitama tugar noditri ummatore to be ngoni fu ha adunaru ndu do be lato himbe nudinibe do ganudi e ummatore man gontiniri ambassador tugar mai ambassador tugar manni wadi nuddandu ndu on ha ya kende be ngadi no julde su mai hika ha wi goto maljuma ko Al-Qasim Abdul Kadir o wi julde su mai hunde on de lati seninde fago ummatore julbe yi godum waddi ragare su mai luru ramadana den noditiri ummatore do be tokka bawo bawo lamu ardi leddi Nigeria Bola Ahmed Tinubu yego odon taskini himbe kude kiminide Kubaruji Nigeria waranta oni gado wakire fulfulde su Radio Kongol Nigeria Abuja de taskaram fagu kubaruji. Ndiwa anda no bote kautal hore umatore ni ade de takanas ya ke julde su mai imbe ngadi doni. Secretary Joe Tabito mo hukuma ga hakilantare nto Dr. Ibrahim Kana handini be wigo hunde on seni de de alla filitini ummatore nyalomare julde sumai ngaman ono ditiri ummatore fu do yetto jomirawo be hollago himbe wakati yelgel den o mani o usio barkijini gollobe mako be tinare be tidini den kadi ono ditiri be do be zatinare ngam wochingo golle Kanko fukore arji leddi Nigeria Oluremi Tinubu o walli ummatore julbe Allah seyo timidin goma hebidin go lewru Ramadana den bo wadi lamar julde sumayika ha jawabol mako fago ummatore julbe ni o wi hunde on seni de sanne no ummatore tiidini wadi kugal dewal ha de lewru Ramadana den o wi hunde on de handi himbe tokkito kadi ko de be ndefu den o manoy roobe beti dal kalbe tidini defango worbe mabbe ha lewru ramadana den bo otori jomira hokkabe barjari do ko larani julde su mai ha jottani hukuma ga hakilanta nyawuji da boji naka noditri suka be takanasma do be lorna hakilo be dayo labi dibe tokkirta fu ngam labi di tokkirte ngam hebe nyawuji taklini di fu be daya tokkirgo labi di horejo hukuma kani chemin sope ilori on wadi noddandu ndu ha o sauri be do be dayo sankiti go nyawuji di hauti be sida be nyawuji di hebeti gal mo idal Orejo Studio Kongol Nigeria Malam Jibril Baba Dache Nuditri Gollo be Studio be sobira be Studio Gollo be Studio Kongol Nigeria fu do be tokkito do taskaramji boddi di waddata fam total e kautal hore hakkunde jiabe lesdi Nigeria dum man wallitan hedi jahol yeso jonde wore malam baba daje wadi noddandu yake nde o wadi no jawabol mago gol wallitol gol wallol ummatore se o filitol nyalo mare julde sumay hikka hore jo Studio on o wi Studio Kongol Nigeria man don wada ka dal be nokkuje dudde ngam yigo dum waliti hedi famtango imbe Nigeria be bo imbe adunaru ndufu ko don fi'a hande leddi Nigeria non ha fayin o mani ministajo sakol kubaruji do tidal ngalo tidi be hokkago vawal bawo mako fagus ci'e sakol kubaruji Hajjatani en don di do taskaram julde su mai kadi a gwamnajo jahol Kaduna waila walado hirna leddi Nigeria uba sani walli ummatore julbe seyo filtol naromare julde su mai hika ha jawabol gurtingol mabo jawabul gadanagol jungotum baljo ha kaduna man andini be wigo wakati yel ngelni wakati re onde ummatore fu hollata sio mabbe yigo jomirawo subhanahu wa ta'ala holli en nyalomare nde kadinden holli en ragare e fuddam e ragare sumai leuru ramadana on tori Allah jaban en du'aji fu di kimminidi di ummatore leddi Nigeria do ini leddi Nigeria jahol yeso no foti Hajawol Sokoto waila wala du hirna leddi Nigeria gomnajo Jawol Sokoto Ahmad Aliyu noditri ummatore julbe hajiaka do be tokkitobe adi boddi be huino e dewal e tidal e kude bodde kiminide bocide de ummatore huino yake julde sumai gam tefugo yafoye ha jomirawo taddo men gomnajo on halika yakende o wadino jawabol mako kenya alarba gam hollol sewonatol julde sumai ka non onoditri ummatore sakontama marbe hunde jungo mangel jungo do be tokka walitigo famda sembe en gam be ustana be ganudi di jomirawo ganudi di ummatore wontiniri den bo be getta jomirawo be barkaji di o yelani be gomna on hokkita buti be wigo gomnati mako hautade be gomnati mokalle di Nigeria don walito hedi hoitingo ummatore fu jonde chadele den hebana ummatore jonde jam e de ende
memuna ya haya etamako duda tutabo se kubaruji Afrika e duniyaru aran da kubaruji Afrika ardido lesdi Rwanda Paul Kagame yidi be tanamako wato prime minister jo lesdi Britania Rishi Sunak der faran gwamnati lesdi Britania andira 10 Downing Street gidal mabbe ni wato wadama on bawo gwamnati lesdi Britania hadarni taskaram ka yarbutuki wato Rwandan ko en dabitobe duwarde siyasa andir lesdi Britania horabe lesdi din ha lesdi Britania wi hebi kubaruji hollata do ciede nyiba musamman gam himbe ben hoto jodo der maje fu sorridama lesdi Rwanda ni wato habbi gondal mabo kapidal wadi kapidal be lesdi Britania der dubi didi yawtidi do taskaram lornutuki Rwandan ko en dabitobe durde siyasa ha lesdi Britania fu horama der lesdi mabbe danyorde mabbe seni wakati rende ni taskaram ka yidi e sadirmaji kita musamman ma der majalisa gwamnati lesdi Britania hapre mallabo kon wadate ha lesdi Sudan badi hautuku indubu do wadi rahotol gurtinigol iga hukuma hakilanta hijirbe gam majalisa mobgal lesde duniyaru urti barri do himbe borambe milyonji no gas e joy on yidata be sadirmaji ngendam e welo adede wakati dum taskanta mobre musamman do ko larani habri wadate ha lesdi Sudan taskiti wadai ki 15 lewru April hikka commissioner jo hakilanta shanu hijirbe les majalisar mubgal lesde duniyaru wurti andini do lesdi Sudan e luttude lesde tari lesdi din do yida e sadirmaji hijirbe e sadirma ngendam sabu konu hodete der lesti ndi in ummatore ujinade on wato eggi tanjorde mabbe ha yabbi keri lesdin yago lesti Sudan fombinari commissioner jo hukuma shanu hijirbe ngam jalisar mobgal lesti e duniyaru mallabo tumbal jo hukuma ngan Olga Sarando wurti andini himbe borambe milyonji je tati e tobbe joy on wato nyarti ci mabbe den ko watta milyore e tobbe jetati on bo wato eggi ma bo yabbi keri lesdin yago lesdi lesde kediranɗe kubaruji Afrika horintama iga do keri fulfulde sud radio Kongol na Nigeria Abuja der kubaruji duniya rubo a heditan Palestinian ko en wato juli julde sume der wato hibbare sabu wato konu wata be lesdi Israila der civil Gaza rahotol gurtinigol iga himbe der chifol Gaza ni holli do be ngadi julde mabbe der billare wala siyo no famdiri fu ardido lesdi America Joe Biden wurti andini do lesdi Israel malla bo prime minister jo lesdi Israel do wada musbere do no o tokkindirta be shanu konu wadate ha chiefol Gaza der hirde mako be kubaru en ardido lesdi America ni andini do wodi bote lesdi Israel nota do haje yuki dum wallini balmi der asweje jego yago jitati ngam dalo nastinki are walle de yago ummatore der chiefol Gaza kubaruji duniyaru warin tama higado kere fulfulde su radio Congo na Nigeria Abuja to jotta bo se rahotoji di min taskanima ha min so'ata ton hiago diwal Kano ha hedita limanjo mawdo der diwal Kano professor Sani Zahraddin nodditiri ummatore julbe tokka wallindirgo hakkunde mabbe o halika on wakati o wadanno huduba wakati dum doggini julde sumay ha salikere der diwal Kano kam non filituka da Yusuf Usman e rahotongo
no nafe julde suma e dogginira to julirde ko farmata yonde lamido Kano ko limanjo julirde den professor Sani Zahraddin do wi nyalde alarbare de limanjo on der huduba mako o wi wodi haaje imbe marbe jawdi to kawallugo famda semben no hebira bar jari kewndi di Allah tabbitini hokkay kala mo dustani wontirbe cadeele ngurdam lewru sumayni ekkitini ummatore julbe kude bodde de limanjo on wi haani imbe tokkitina baaw lewru cenindu ndu sumaye julirde yolnde lamido Kano ni bano kala julde fu heewi ummatore julbe e kolte kese ngam nafe didi de timmode lewru sumaye hitande ujunere e temedde nay e chapande nay e joyi der mawbe yaldirbe julirde den kawti e lamido Kano Alhaji Aminu Ado Bayero e gomnaajo diwal Kano injinia Abba Kabir Yusuf e ballo makko e mawdo gollobe lamorde gomnati Kano e wobbe mawbe der diwal Kano sarde de ummatore gontiri chadele ngendam sanne der leydi Nigeria mi yewtidi e wobbe jodiibe fattude do rayi der gallure Kano no julde hikkatawribe
hadi tobe sudu radio Kongol Nigeria e do kadi e mi wondi e sukabe do der gallure Kano be andina kadi no dum juliri julde sumay hikka kadi Allah sene andinam inde mada
mi inde Antasiu Sani
to Tasiu en juli jam hikka
aka en juli jam kan kuma en goda nake Allah kuma Allah dorna annabi sallallahu alaihi wasallam daraja kuma Allah jawane mi ibada kuma ko gaddin Allah ya radun do mizani dun shenshanto kuma e sunna annabi sallallahu alaihi wasallam
dum ekitini kuje bodde der lewru sumay kadi kono ditirta ummatore julbe
i wadana annabi sallallahu alaihi wasallam salati in jogo julde kuma e wada zumunci kuma banda haure neddo de kai fuskanto Allah kai
mauri ngel somata ke to Allah sai ne an bo ko bawata wiugo do julde hikka inde mada
Muhammad Dikkon nyako an Abubakar to mi godano Allah lamido halitti do yan de rokki an jamu aldiyan i jamu ahan aldiyan i bandirabe an kuma Allah lamido holliyan de nyandere nde farin ciki de juli jam min jodi jam e malami an e madde e bandirabe na ko gade mi fata Allah be dan annabijo daraja Allah lamido rokka en jam e jonde jam leydi de watta non rikihiji Allah lamido dina be jam kambe ma
Allah hollu en mawri ngel somata ke Allah sene an bo andinam inde ma
mi inde an Salisu Allah lamido mo do joddina en di leydi jam jam
e do fattude meden e fattude kedde en giya kadi sukabe wobbe ngada kude bonnide ko dum wiyata daba kadi ko woni tirta sukabe hikka do ko darani julde
Allah dai taimaka no Allah dahano en kuma
andinam inde ma
inde ambo hari wala ko bi ami do sallah hede mi ade ngode nake Allah kuma Allah yaran dum modu jam
kadi ko ƴawnitirta sukaabe do bonne de be ngarta bo dum ekkitini der lewru sumaye do yimbe jogo kuje bodde kadi ko ƴawnitirta sukaabe julbe
Allah laamido in siriya tobe Allah laamido siriya no embe en kuma na en siriya tobe Allah laamido de kan halittibe kuma tagu kowa andi jonde mudum Allah andi huto ƴiwne ta en magana embe domin Allah de ni hinobe gatta de dum hana tinda de huyi bandiraabe meedem kuma kambe ta kurani bandiraabe mabbe amma min de ko noddaimi to mabbe ga Allah ga annabijo be taymako munyal ko waya hada bita dum hore mudum
den Abubakar Umar
Abubakar Umar dum juli hikka julde sumaye do kano ko de ummatore ngidi e chadele ngendam e ko nandi e non no julde hikka tawruma
eske julde kan sey de dum wi'a alhamdulillah ko dum ni rayo dum chanjo na de non do yidi eske mi chanji sosai tun daga mi julaye kano julde salini hikka bo mi wari mi juli hado mi dari hunde den de chanji ko da e to woro non ma mi dare hunde chanji saboda yanayi di dum no leddin don don wayi sey de yettoro Allah kawai neddo yitere gaskiya dai ko hani do juldo pat anda nde sumay na dun lewru na hayru tan dun watta addini ba hani ma nde sumay do lewru dun ninkita ayyukaji saboda ta don janga alqur'ani ta jangi alif to harafi dun hentanti baraji do baraji to gado sumay bo dun yidi tokkitina kude ma nde sumay e kude bodde ta wadi kugal bongal alama ngal jabake nde sumay kenan gada sumay tokkitina dun e kude bodde
Allah sene hikkani dudbe be mi woldi be kolliyam be pototiri e chadele wane wobbe keba nyotima limse ngam julde kadi ana Allah sene a hebi a nyoti limse julde hikkani
gaskiya mi mamin dun der be julbe nyotai gaskiya amma ko da mi do woro mi anda no Allah watta gaskiya saboda yeni canjaki sosai gaskiya no yimbe tammaki yimbe gada ga tubuki azziki ta kota to ko iri dume Allah on nuyi woni do to huri ko Allah wini yeyi buudi sosai to Allah yardi insha Allah
wala seko julde sumay hikkani tawri ummatore e chadele ngurdam sanne kadi du'a woni Allah jaban en dewe men holla en mawri ngel somatake nden jamu e fesare ngurdam na se Yusuf Usman Radio Kongol Nigeria gila Kano
amin Allah jabu du'a rema Yusuf na se iga diwal Kano iga diwal Kano bo min so Anton wato amin gaddinta ma rahoto do ardibe nodditama be kabda be enda himbe be ardato ngam nonu kilituka da Abdullah Idris e rahotongol iga Gombe
Modibbo Bashiru Aliyu Modibbo Jobbo hanko on ardi julde nafila rak'aje didi bana no dina islama umri bawo julbe timmini sumay lewru ramadana nder kutba mako Modibbo Bashiru siptiniri ardibe be jippina dongal ardungal Allah yoni be enda ummatore mabbe bana no dida di lesdinin umri benanta dina islama hakadi bo onodditiri saro en dara darnde chokko be moina tarbiya bibbe mabbe ngam hebugo ummatore yottude haaje yeso do
kimmininore majum wado hanjude hakkilanki dina hakkilanki jande hakkilanki ainihi wado muamalaji jama'are wado ainihi joddake yimbe shani kasuwanci dum wadda ko bo shani ainihi wado ngedam mo jodori ne anda ko wadda bu jomirawo jama'i hajoni non non nodde ardibe be kakkilana wado ko talaka en gonti gam ainihi jomirawo jama'i wado iri bonne be nanta fu hatta kissa sayyida umar wi nyande den o don do filo der jelle madina cikela sey onani debbo goddo e ko dum watta lamdo julbe o bo o nafa yimbe da hen dam nyande e waylo e bande welo sey onani hala kan do silmini bade den de onati sey o no wadi o na ben dum bo hala lamdo julbe o tan amin o da bashi kon wa ko ngini hon ko ngara baba tan min nyalla to min barata o e o hoji bu hanko e hore mako bu ko shondi o wari o woddi wato tamsene be nyami to min jettima to non dun yidi kala gomnaajo hu e ainihi shugaban kasa ko mai anwo ko mai wato anda to ainihi wato sikirabe mudun wonne remaji
ana ainihi da filobe men
to ambi yan kaso en to be modi e don der ainihi subabe to be kalli bo to shikenan kar ko dum halli gam ainihi jogarawi hendi jawdi temerre kashi 70 da tarahu don don der lum to amma fa sai to bari wa inna sahu ko to be gadi nasiha ko be kebbini e mudoje be shorani be koydum be dokki yamane wato be ballite jama'are to boobe to nyake jama'are to shikenan don bo Allah nan ga be wadan tabe wo barka der risku mabbe
na non ditirta ummatore leddi
to ummatore leddi bo wato nana wazu hutina e majum to neddo nani wazu hutina e majum to shikenan hisi to hutina e majum bo dun jama'a dun wonyawno mare dun jama'ata wato ainihi yimbe wala bodama be fewa
haraga dani Modibbo Bashiru Aliyu Modibbo Jobbo nodditiri sukabe dabbita
Abdullahi Idris Atama sawo du ha wadduna min rahotol ma heso ha en hidita ummatore mubi do holla siyo mabbe sanne bawo be juli ha sallikere ko wayra der dubbi sappo yawtudi Abdullahi Idris do de lutuka ne rahotongo
ture mubi hangoni jaburu lumo e jihada mawa wala wala do funa lesdi Nigeria gallure den yidi be gannudi masibo turtube Boko Haram sababu mai harkaji fu darna ma cik haya hugo julurde ma hadama hako sipugo are ko konandi dum lumo warti bana nane ha gallure den bana buran do ko de Boko Haram nasta gallure den be hakilo jomirawo do wallita ta diberento ha hebi nasaraku wartirgo jode jam der gallure mubi e labbare mudum hikka julbe mubi nafi julde sumai hasal likere bawo dubi sappo ko be wayri dum hebgo nafa sallikere nen seyni himbe mubi no foti banano Alhaji Umar Modibbo gondo der gallure mubi yecci am yake min hirdanno hedi lemuru mato tiro iri jaholi e sodum hebi
ko jori tan daga mi di dure ke on wona sallikere daga ha hedi buhane sallikere e ki hoti ha on tunta da mubi wa kama kama ne da hoti bana komo se tunu to se na ko bo ko aran wa jida
no alertiri se o hebgo julde idi man kado hagge se himbe
kayinde se ake masin Allah nena ko be rewbe ko be man ko be se non no ke ko ni man wara ya ni do burta kana ni ara umma tan ni ko bi alhamdulillah alhamdulillah jono ko war alhamdulillah ni man war ko be se non
ima annoti dirta ardibe musamman do ko larani tabbitin go jonde jama mubi be jawli yeso
to alhamdulillah manan to ardibe man ha ko ko da fiyawa na hauto hore mo gitne jama en cede dingal go tonga anda banan
Abdullahi Idris Atama be rahotulma hijirbe chapan e tati e jetato on mai ha mayo Djibouti Saratu Usman Ubangari don de lutuka der rahoto ngo
Hukuma hakilino washanu hijirbe kama jalisaru mabgalles de duniyaru IOM wi himbe hewtambe chapan e tatu e njego yube iga taire Afrika mai bawo la nawarronu galbe yuti ha mayo Djibouti Hukuma kan wi himbe jego bo majji jiseni dum do tuma kambe fu be mayi nonnon bo be hebi nasaraku hiznuki himbe ko yotata no gas e dido hukuma hakkilino washanu hijirbe ben wi kala hitandere fu hijirbe ujunude don dala fu nangere Afrika den bo be do soya yonkiji mabbe dum burna mabbe fu do iwa iga lesde Habasinia e Somalia ha be kabdata ya go lesde gondef mayo filitingo fasha tumbaljo mabo kubarujo dentalgal vome dage wi ko haitandere yawtunde ma hijirbe ujunude soyi yonki mabbe do sanadu yuto lanaje rondude do kala wakati refu majalisaru mabgal lesde duniyaru e lesde orba e kautal lesde Afrika don woira no hijirbe ben jabbitita nata lesde orba den bo be gala dareji dungaye natugo lesde den Saadatu Usman Ubangari wakere fulfulde radio Kongol Nigeria
Saadatu Usman Ubangari hita mako duda bi rahotol mabo hodira gare ko bander taskaram faggo kubaru to jode agugami hewti jamdi jetati e fecceri hado min Muhammad Salidu Ziv jabdita e linki ma hayruji didi amma mi dallete be memuna Yahya Ofodi na ma labagal ko pal didabal
ajarama sanne Muhammad Salihu Nazif to umatore julbe Allah de do wonde der seyo julde sumai hajjatani hande fu min gadanan on taskaram katakanas do julde sumai kedite jam julen mouri hedito asalminama sanne sanne barka men be julgo jam mido yela en fumeren en juli jam Allah hollu en mawri barka mon bo be fottago der taskaram katakanas jow julde sumay hikka hitande ujinere etemere nay e chapanna e joy mabo hitande ujine didi enogas e nay miladiya annabi isa alayhi salatu wassalam taskaram kam min me munaya taski waddanta on ba tanem hakilo Nder taskaram kani mido wondi be
Inusa Musoba
Saadatu Usman Ubangari
Bubba Muhammad Suleiman
To mallumen on jabba ma nder taskaram ka hande To ha mi fudira be ma Inusa Musoba Barka men be julugo jam mido yela en juli jam no julde hikalati
To alhamdulillah hedito ko ma mido ha mi silmina do hedito fu mido yela bo en juli jam banano wi man julde suma hikka wari nder jam e de ende e ko da dei nde wari nder nange kam ngam to alaari ko suuma ma manu himbe suumori hikka kam min ba min kam ko mi danya mi meeda mi suumo suuma e banaje hikka nange be gundum do kam mi anda wobbe amma min kam mi meeda amma bo mi hebi mi suumi jam irin olsa mi marno irin kukoy kukoy fere babbo Allah hoyni wala kodume ha wari julde julde bo juli jam sey dey en no andino leddi may woniri
na
hunde onde goddo wiata ba hunde onde a soduno rowani julde sumay to jonta wari so itati ko amari pa heata sey de tan a wada dede bawde ma mi wadi dede ko mi waawi ngam mi andi mi jamminta amma mi arti mi wadi dabar hala holtugo kam mi holtino daga law winaane ma to a andi
lugga gitejo
wa ya be wi fudda bojji to daga law mi wadi dabar hala holtugo ngam larugo to hunde wa billi a jamminta awara na awara taskaram julde ko nandi nyamdu irin ko nandi be mande ara fa biya holtan dole kuje mai wadan gannudi to amma mi holti daga law mebi bo mi fototiri bo be sa atela en andi tele nane ma mi wadanta himbe gannudi fototiri bo be sa atela en be nyoti wala ko dume julde mai bo wari madi dede bawde ko mi waawi ayi sallari yobi lawama be yobi daga 20 something no gase jeetati na ko jeedi lewru match judde bo ay ko wari so ko wara match de kattimi sede tango do wala dede bawde mun a wetani a jammini amma alhamdulillah
to an bo mi sadatu nayi julde kalatori
sey mi wi'a alhamdulillah ala kulli hali himbe sumi der jam debde ende den bo sey ni hunde fere gotel daima en wulla hala julde tawon en wulla daga hala dangugo sumai to anasti lumo wato hajja mai muna kuje do hayniyam hulniyam wakkati nani rawani sumai ko ma heddera badubi nay juyi salibi to minasti lumo benera ujunu be chapan etati e juyi mi sefnan mi nyama sumai hajula haba julde mi do nyama amma hikka minasti lumo ne sumai nangi minasti lumo benera ujunu be chapan enai wala ko mi sodi
sele dail
mi hoti mi jodi mi mabbiti mi lari mi vi to nde cede woni ha jungan on tan ma wakkati sey daga bawnde mi hebi cede fayin mi lori mi mi sodi mi sefni sefene ko watta nera ujunure chapan e juyi ngam mai to hauti fufu sefene sumai ko mari nera ujunure ujunude chapan e jenai to hauti wa be dubi sali ai ngam mai himbe gonga kuje sadi halumo nde sumai hikka do alhamdulillah sumai kam do warda be
barka
mudum a wiata no a wadata jomirawo sai hokka ma lawol no a nyamirta bo beldum alhamdulillah sumai sali jam da en juli bo jam ko mi wiata ni julde wari der de ende jam e de ende himbe juli jam amma fa sabirmaji don jonta mi fotti be goddo fere kenya halumo o yadi be bikkoy mako jeego o yano sorina be kare hakanti o nasti kanti do cede be joni mo fuso wi'o wawata cede do on fat o wi'o wawata to lalle to a yimo bo wala sembe non o dari sembe wata mo baba an ka sodu ko a wawi sodugo ta viu de ndebi ko bandi wa sani bi ko robe goto man badu bi sappo e joyi goto dubi sappo e tati ba goto bo dubi sappo e jeedidi so to be laari hagudel
naungel
sai wi'a do on beedi baba ko wala cede I have to say mi sawri ma bi mo baba sodu ko Allah wawni ma ngam alhamdulillah himbe juli kam mo taski arande fu sigida on cede on hedde julde man wara to nastilumo to do ka dama dama amma daga hesi Kenya warugo Kenya ko banyalde juy lutti to mo nastilumo fat andi sadirma don gamma se en wi alhamdulillah ala kulli halin en juli jam Allah hollu en mawri
non non to buba andi ko vowano kam kala de juli pat bana himbe hande gure bana Abuja do hapelel be ko wadata wancugo barka be julgo jamma be kanjo on saro en hosabe yara hapelel fijirde ferwere en andi en do mari Abuja bana Millennium Park en nono en to jotta ayi julde hikkano wardi wari bana kotam maka on wari ni en noy on habdi on matotir be limse julde na ko ko on hebi on yari be hapelel fijirle man be diwi be nani bellum sey julde
to alhamdulillah hajia ayi min juli jam ayi jotta kam be wito dum do wada ka hore na ka dongal dum watta ngam may jotta kam no goddo watta fu julde dan hebani himbe nyama dan ko karani nyama dum canjone burano nane to kanjum wadi min kebi ni julde alhamdulillah banu be arti pamtini weli metti fu de himbe don kabda ngada min gadi je dede ko Allah wawni ko lutti bo accana jomira koltini bikkon min bo kebi sodi kusel nawi kam na banu wano rowani aya haiba kilo ma hadugo tati jotta kilo arti dugo jeego min sodi ni kusel ko min bawi min gadi ko min bawi amma ya ha hosa bacci nasta wuro ba wowa yoba do wa o yoba do kanju kan na kanju wonte bacci to ni gidi fijirde ni aye bo suite jaso taw kawe tan be jogo
Allah da si to don fu be wiata hore nasti horare
Allah da gite ba
dabo en medai julugo dede wakati rene bampetol jamnawi ayi saro en jottanno be watta fu be do wada lisafi on anda hanoyi nebbam to be sodi be do heta hato yarata be noy dum wadanta be to noy Yunusa an bonoy hala wurti ko be bikkon be hala nawugo arenda bo gertode no nawiri ndano kusel nawiri hikka hunde man sowi 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 ha buri sembe
to wallahi bana arndi diga arande mi arti mi wima sey de wada munyal tan ngam no kare may nawiri do kam awata jammina sey de ta wada dede bawde ma ko ayata de torratama nganta awada ngol wobbe bo way wadugo awara nasta nyamande anasta sungulla feera be awadi julde julde timma ala yiya goddo ala nyukko ayiya wodo nyukko ro to kama nyamande so dole se awada dede bawde ma ko awata amma bana mino mi bana buba wi e wurtago mi wurti amma na nde wonane na to wurti yan wandala na okkati de yan do da ikka kande murti mi wari ko wancugo der wuro on wodi babe wuro may wodi abe andano hani be yabe laara be
andano
yowa ay do fu wadani be canji nokkure wonani be yabe acciabe wonno be nokkure wonde kanjon tammi ngadi amma hala ayo baccede nastugo nda loro fa ayo baccede ya fijirde kam kanjuk nanane na junta ngam bana buba wi kusel anuma itande salinde kilo dubu tati be on eta bo dubu jeego to kiskusel kilo do ni on to awiya sodan kilo non heatama to awiya sodan gertoga gertogal dubu joy dubu jeego no heata
dubu joy julle do kam na buri banni
eto do ka pamara
yedende julle wari gabdo sebe beddino
kanjon
nane kande sumay kam don no heba jiman
to alara nebbam mai manja nebbam biri ko andi tumatu ko anumi adimbi pat wane sede tan awada dede je al wonani hunde fere canji ka be nanani asara mai do ura hunde fere amma na wa wada ngam ko moy nana beldum ka amma ni min wadi dede bawde amin ne yetta Allah bo be mai
to haje sare to ka wi ata hiddi fonde ko en yaha siutare wakati
ko bano yuno savini nane julde to wari an be hore ma amawdo ma a vurtan a yaha no kuje fe babe fuji fere fere den a yillan ci e bandirabe bo a yahan a hofna be julde a yahan noy noy a yilani a ho an yalde tati yahugo nayi aɗo sumpo to jonta to adi lissafi to aɗo mari mota cede nyebbam mota ma no yarata ma ba jonta a ƴumma mararaba a wiyan a yehi lubbe ko a yehi garimpa nyebbam noy a ñamata gamma ayi yahugo may ma min kam mi usti luttuɓe ma seni mi fini ɓe hoya mi joni ɓe mi hofni
to andi bana nani to julde waɗi torle on tan ɗo wara ha ci e derɗiraɓe noy hikkaki torle man noy on yi
hikka kam hajja maimuna to a heeɓi hirtorde gotel ma se a yetta Allah ngam min nane ha fattude mi woni himɓe waddim tan kirtorɗe ɗo waɗa tasaje sappo sappo e ɗiɗi ha mi sahira mi tampa ngam na fu mi ñamata amma hikka kam himbe di tan neldiam be neldiam mama na nyamdude cincin on be njaram himbe didi be maydo to majo a felata ko maydo habda be hore mudum on to min may fu mi hokkaybe to ay ngam majum julde hikka do kam sen da fadilla alhamdu
amina jotta bo se en ya sutare wakati en kedita gimol barka men be julugo jam barka men be wartugo honno on dion be wakere fulfulde sud radio kongol nigeria abuja ha on kedita taskaram takanas ka julde suma hika hitande ujinere etemere ne chapanna e joy bawo hijirki annabijo meden mo jam tabiti domo dum bo fotikal be hitande ujine didi enogas e to jota bo ha mi warta gal mon buba hika tela en dubbe nane be don no mantira himbe a yona tela nyukka en nene je hikka wati tela en non be do voya do kude wala to ayi ni wala la habre sami karo noy ayi ko waddi dumi waddi sam banni do hikka tela en do dabita wobe be hore mabbe do be waddana be kude na banani
to ayi jam on je jula nafa ayi nane goddo do mari ko nyama na kanjum billa mum ba ko mo buri sembe ko nyama anumata ma nyamdu ma wala de lissafi ko anumata amma jonta zaman wari goddo to ummi ma fajjiri ba ko wara lissafi nyama de didi fajjiro nyama saare wara kugal on nyalla seto hoti jemma nane boto wari mana go nyama ha yasi to ay jonta kanjum wadi den bandal limse may malori beedi cede ayi na ko kare Najeriya nane si atawa takla nyamdu beedi cede amma limse beeda
non
si atawa ko limse beedi nyamdu beeda amma inta kala ko andi min fu beedi cede yaadi min bo wono sodugo dubu jene be temere joy den to arti ujune joy o yaadi go to noe anumana nyamgo na ko anumana soda so holtugo mai famditi kanju wadi tele makke be mabbe famditata nane be numaino irin zamanu badu warai kare no wado be ngadda himbe wula kanci a wadda kare ma tela resa nyande julde a wara bikko don boya be jotanaka to amma wodi wakkati me tunda dum do hoyi seta goddo yi ha kanti so do nyotaade bikko keba pijira amma to hikka kam to a waddi ni a jamo wodi kure anka waddu ta wala kude waddu wala wala mu yata tela wunde do mi anda de ko wa babe fere amma mi andi kam tela en kam to a waddi mai be gettuma tan be mbaabe kuwa lawlawbe keba ngam sinano kambe man julde do keba ta be ngara nane kana ko dume do heyi ngam sede ma sedda ne keete
sedda ni
amma jonta ko umburu tan seto a sodi ngadu didi
nane cede sedda he an jotta bo ko heata ma heata ko anumata heata ma heata ngam man sai goddo subtar ko handi lati laru sai wada canaji laru to yunusa buno noi ha hidi galmonto be halatela en
wala on arti on yi ayi hendu mai ndu leddi mai ndi fu on daga ittugo wallinde gomnati lesdi najeriya waɗi wi ɓe wiyata fol subsidi nda ceede dola jotaka bo ɓe pindi ɓe goɗɗo mawa e ceede hiite
nonnon
kañum fof e ɓeddi
ɓeddi
so kanjum wari memi ko a andi kilantari sku lesdi mai fuu na tela en tan ko tweeɗo kan a yehi jottata ko gertoɗe naane to a yehi ɓeɗo mantunoma ma hamɓe ma hakke ɓeɗo kirsa tan ɓeɗo sulli tan to a yehi jotta tawa anumama banana julde on so roɓe kusel nae ma to a yehi ha a yehi fuu se a tawa tan na banano a wowno na tela tan ba ngam sembe yimɓe ma famɗiti hunde on nde a sodayno dubu joyi ujine joyi waɗanama jotta se to a soodi ujine sappo to to a laari a wi a sodan ɗum a sodan ɗum a waɗan ɗum a waɗan ɗum kam an may no a heɓata no a mari so dole si a laara ko ɓuri botte je nangi dole si a waɗa ye dole na dole ɗo bo jotta bana irin an min se mbiya mi holtayna ala ko yaaliyam ɗo kam daada ɓikko wiya an koma dole se to holtina ɓikkoye on jotta woni dole to si a tawa telay may ɓura ɗum telay ɓikkoye may ko ɓeɓe rewɓe on ɓeonta marta kuuɗe irin ñootanoɓe worɓe mawɓe ɗo kam
wonɓe
ala koɓe huwama ngam kuuɗe may pamɗiti no a anndi fou pa bo laarugo kilantari sku leddi mai no yeyirta
woodi ko sada to wino nani haalahen wakkati julde ayi ɓe ɗon no senda tasaje ñamdu ayya o waddi giedari ñamdu giedari min wiyanno to nden jotta accu haala giedari ma suumay hikka ɗo komi hori mi laari min kam miɗo yiya bana woodi feerotira be suumay rawani suumay hikka a tawan yimɓe ɗuɗɓe o waddante ni nda soodu yaɗiri o waddani soodu suga o wadda hikka ɗo maɓɓi dari cip ɓe hokkanno rawani maarori sadaka e nogo de'iti hunde man de'iti ɗo kam noyo
wala se ko fakat a numtini jotta ha fattude ami mi andi naane a tawa ci'e woodi ci'e woɓɓe feere marɓe marɓe a tawa ɓe to hiiri ɓiiri famɗa sembe rewɓe ɓe ɓikkoɗo wara ɗo maɓɓi ha dammugal ngam ɓe heɓa koɓe sumtorto irin ɗa caaba en turotoɓe ndiyam an ka ɓe andi irin warweɓe ɓe wala ha ɓe ñaama ɗo to hamɓe ka pat dow may ɓe jongiti amma hikka alima e nokkuje may ha ɓe watta ɗum e ma tawa ɓe usti goɗɗo feere naane ɗo waɗa gaari ɓe ñamdu warta jotta ko ɗo waɗa gaari tan watta ñamdu ko bo waɗa ñamdu wala gaari goɗɗo feere kam ma acci pat bo laarugo no kilantari sku leddi mai no wartiri ngam to a ñayri aɗon no heɓa ko a mbaratama e warti sowi so keɓal ma may no on hokkatama ha waɗa waɗa an ma ha heɓama ha waɗana yimɓe woɓɓe feere de kaddi gaɗi amma ɓurnamay ka pat wala iri naane goɗɗo hokkama suga soda suga hokkama pat a yiyata kañum ka pat ɗum wala jonta pat bo ɓillaji may on
to sadatu noyi a wiyata dow haala kaɗo ɗo noyino en tammi latugo no jahargal tammi latugo ha nder leddi me nigéria nda lewru suumay ka bo ɗum lewru on nde lewru on ko moye fuu ɓe yiɗi waɗa alheri waɗa kuugal kirki ngam ɗo tefa baraji ha jawmirawo to nden hunde man en ɗo yiya bana jungo waɗugo hayru ɗo ɗo lora ɓaawo
sei en wiya sei en toroya jawmirawo do'aji on tan allah waddan en koye ɗum maimuna
amina
ngam gonga haala yunusa wiɗo gonga on naane a yiyan ha fattude goɗɗo ɗo senda suga goɗɗo ɗo senda yaɗiri goɗɗo ɗo senda ceede to amma hikka wala min kam mi yi'ay ni way goɗɗo on ha fattude hami woni ɗo itta ceede ko suga ko mo yaɗiri ɗo sendina himɓe ngam ɗume to a laari bana yunusa wi kilantari sku lesdi mai woodi no warti daga ittugo ballinde ceede nyebbam daga ɗoɗɗon way lesdi ɗo fuɗɗina sugo gese gerla hande laaru to a yahan goɗɗo sahama dubu temerre to a yehi to haddon o hokkama dubu nogas en laara ko gomnati ma male kujeji gomnati ma ɗuɗɗi ɓe usti ayi ba jotta ha office ji feere ɗon ngam hikka ɗo woodi bandiraɓe am huwata ha office ji feere naane julde to wari ha be baali ɓeɗo hokka ɓe to layha on to bo wayna layha office ji man ɗo sooda nayi hirsa sendina ɓe kusel buhuji maarori galon jarkaji nyebbamji maagi en to hikka julde do Kenya o do viam dokki be buma rori on be galo nyabbam ko cede wala to ay gamman to laari gomnati ma mabbe hore manga kangama ma gado nyota hunduko bojo ku hajiba maga on ko ngaraftirta nani cede majji den gomnati ma majjirta nani to jonta usti ko ngawatta fu usti to hakko an mo hebata ha gomnati ban ko bo abbi lugmo mon warta soda karema jonta to albi lumon to goddo wara soda karema million no gas to habdo wara o soda wa kare million joy to hato hebi riba mai wala
to mala buba wakati nane on do yiano kala julde fu on yian kon patule do nasta patule wara wada na on barakada sallama imbe chanja no nera chapan nera hamsi hamsi no chapan jeyol ko chanja chapan jeyol chanja temere temere on do hokka kon noy hika asendi duddum na
ikoy kan andan walaay wala kan non hakkunde mawbe on tan ikoy kam tokkutugo kam ban woobe to yaabe do tora o mari joy sappo jota kam mana ma cede me daga nera temere ugo do
kan
nera sappo joy jonta ko awi a hebi canji ma dum do sadi so ni min kokki ko min baata ko ay goddo ko wala amma woodi ami lorna en baawde no so wolwi hala dokke woodi ha julirde fere mi julo e der sumay sende daga mi julim timmini wallahi sende mari gondi mi himbe buri 50 haton wallahi wala mo hokki goddo ko dibinore ko mo fu itaji ba mo mukko itta kankanen mukko italem ko mo fu hore mo mi wi julirde on himbe mofti bani wala goddo numata walla
goddo man don gafina hokkugo on
goto maronde
goto don gafina
kanko mo wala
sebi wi do kam ay ko ragare duniya on yotti kam mi keptaina dum kay mo nande yurmi am mi ma yuto mi wowuno ni to ni ha julirde himbe ngada e sappa e jowo julata
bismillah
ko bo wurtudo e ko je fere goddo fere kam mo wada e defo daga fatude fere be ngadda be ndesato ayya
atawan robail ko non zagi en don ko azobo en don
goddo kam ma haton matan nyamata ha bo hundaro irin waroi be mbiata ciranina haton taw jongito to wala ko bille o nya o sumto haton o heba boko dilda taw ya mbayro tamay jotta ka warti ko
to Yunusa nay kadiya fatude mon on andi bikkon kam injigol buba o vima bingel anda wala to amma ko bingel anda wala bo nego bikkon man je rawani man mauni hikka be hebay be wanti be nasiti amma na to ngam bana rawani do nasino hikka kam ase kam be fu be fama no wodi no leddi man wonti nirino
e wala se ko amme kan bingel kata hokkari ni ya yidi ayda ko mo tana on mata wala on kam ko awanni mo ba jota bikkon daga sumay nangi julde kam be ande heba cede ngay o hebugo cede to be hebi cede be sodan kaza be wada kaza ay be bowi ko wanni be bayani bo be famata do ko wa dumen avia be cede wala be yetan yo ittule tabi wala avia yo banki ay tale so amina wala be numa wala jiba ma wonta yo wambe wala ko yali be dole be yahan cede antan a ha ko goma tabi wara be vi min kam mi fama hikka kam wallahi mi heba boddu no adina amma be anda wala dole be tokkitan onon bo dole on laran ni hunde fere on wannabe abiyata wa ngam wala mai ngam jombe bi ay ko sedda mai ni to a wadi wodi barka ta goddo joda viya wa wala mai ala jodi ngam ngam ko a hokkai mai timma to a hokki mai ma timman ngam man dikka hokka heba barka a laran ni da hunde fere nane ma andi dole kanyuka hokka be amma na ba nane iri a canjata 200 ko 100 ko 200 ala resi a hokka be an sedda mai ni dole kanyuka wala
to zada tu jotta wodi ko mi yidi en volwa na ile urusu mai himmin lari non tidal tidiri himdo tidi ya alkaweji warta jemma ya tahajjud en do tidi ni dereke en be mawbe roobe be worbe be do tidi roobe do be do habda be timmina kude sare mabbe be hakkilna bikkon mabbe wobbe fere kama do be bingel keccel mum ummata ya tahajjud o ya do wallina bingel mum ma bo do vaay bingel o dimba do wada ko voda to den julde wadi to bana julde yottugo julde do ni a tawa sukaabe yaha do wada pijille bawdi en wada nini lortina noy dum on viyata do ko nandi be do man do ko handi no bo himbe dillani do darnitini cir do no woni no haso may do nonno en yelanno hunde ban en darnita do
maymuna nonnon kam gam alaran hami holla o misalu wodi goddo fere ha fattude mi woni do to nasu may on wallahi to ayma koko ba sortamo kullum odo de ko de odo de wuykere on amma nyende be vi be yile ramadana dari to wallahi goddo do acci to ayimo ma a heftatamo o julan o suman an kamfa o chanja o borna kare boddum amma na Kenya be vi jul be ilewruna to hande julde ro daga o fauni o yahi julugo idi o warti to o nasilawol mako kenya den de dere e kem dere ke embo saro en don ay enen saro en Allah yowani en hakke bano bi komen mardiri hakke men hado mabbe enen funyende jango to en jogay bi kondo en hollaybe laabi ko hani jomirawo yamay en gamma enen mama Allah yowani hakke bi kondo gamma enen saro en musamma ma enen saro en robe be worbe babiraabe enen on ummata dara hokka bi koydo tarbiya den de didi so bigu sobiraabe andu iribe non bikkoy ma sobirta saro me ay nani non accata ma ya sobira bego tan do lawo
to ko viata ha ragare fonde ko en jabbi
bana hajja sarata bolli do dole enen saren e mari dongal bana be wi ma tawat nyande sumay nangi julurde ha on darata ma wala tulte do hewi ay yasi do kam amma fa hidde ko sumay timma fa daga to na fudata yigo be ran losa usa nyande on ye on nafi on warti zura mai ma akira shati didi ko tan tarde julanno be lutero ka to be dilli so hunde on maunde de hani be dara dole dara be do'a be wolwa be hillita fa bana no woni sumay do hani jokka non ngam jam on en tefata be bo kisnam so dole bo sit banana en dari do seto himbe dari do non man der bo saaro en bo dara be do'a ngam do'a kam saaro jippata alandi soore to wanni bikko ma do'a insha Allah Allah bo jaban himbe dara do non man
do bu bana nani e vi burnal himbe fude de to julde wadi ni anka bana be jippini do ngal man be sigi fa himbe do rena seto so may fa in lori dali ngam man ko andi a viata do ko laare ni kaman do
ay mallume no waza wiar lewru sumaybe no habba sedan to wiita julwe yofti sedan gono foda himbe lo sa daga to julde badi ay himbe fudi lo sa boy no sawi ha julide mi yehi suleja der sumay mi yehi mi soda nan di konkare mi yehi asira mi yehi julile tati me bayam julata der be yasi fu hewi sey dem dilli tatabre mi yemi hewo amma de ko mi julde do mi yehi himbe kewan no gum tawale fa fondi dum fudi lortago daga to o gammay himbe haani saaro ndaro jinna darnde ko mo fukka bingel mum tarbiya dembo accugo bikko wanca der julde banno woowano naane himbe gancata do haani himbe kosa jabrude ha wancugo bikko fu hawta be mawdo gancida nga haala wujugo bikko duudi
to on nani rayuji mallum en ha taskaram ka takanas do hado min gadi ragare taskaram birende do dande Saliu Nazif mudi ande fajiri be obia julu laji do injiniya jamotin ramare kude min memuna wi'ata Allah hokko en jam barkamen be julgo jam.